keenta runtii walhadle dhibaato e oo dhanka amniga ee ku jira mal aragaaw waa magaalo furxe waaye oo sida hadle dhibaatooyinka degmooyinka kale laka sheegaw ma nahaayaan ilaa al-shabaab meelo badan iyaka la degaalna si adiba la socota hadde demilitiyeglo ilayaalka hadde ada fiirido man konton kilomiter todobaatan kilomiter lixdan iyo zaa-id intaas oo kaleo deerta eriisan hadde runtii waa ka jira xadka demilitiyeglo iyo xudur an dhahaysa ilaas walaal kasha sheegay laakiin wal xuduudii kaana ka jira male banka nabadgelyadi waa sidaas xaaladda kale oo guudna magaalada maadaama la kuxurooyay al-shabaab sida isbitaalada waxbarashada shaqeeyo hayaan yoona shaqadiiyo isku caadi waaye dhanka kale bani aadamnimada ama horumarinta wal unu ku haysana mal aragaaw wal hay-ad samafal ee ninkiyugu mal aragaaw wal gubudusheena lamasinidiin wal ma aragna runtii shacabkan siyad sane al-shabaab wadankan haysati xaalufiidi wal gargaar eh oo amba hay-ad samafal eh amba dowlad e ninkeentina mal aragaaw runtii shacabka shu iska tiirsan shaqaysadoo hayna al-shabaab waa la dagaalamo hayna laakiin dhibkaas mana haaya laakiin baahida bulshada eed iyo eed aan fara badanta runtii dadkii danyar tahay baaba-sinin xaaladda kaleena isku caadi waaye walaalkay amniga ege
deegaanada hooskoan degmada tiyoglo ee gobolka bukoola markaas inis furinyina shacabka intoonas dareeran
maanaa xuduriyo wadna xuduudka dhabta e oo xuduudka xudur ayaa ka jiraan dinigkan waa baa ku safayn laakiin hadde wal toos oo iska socdo xuduriyo una ma jiraan laakiin ciidamada taana se toos an galaayaan xudurna ha baayaan tiyeelu kooyaan tiyeelada walku bahe laakiin ciidan aan i awooda laka marohay walaalkay maanaa tiyeelu dulbadana infurin sida waaqoy dinaga xuduudka etoobayan infuronta beledweynen infurinye hamarna walaahnayn kale baydhowna sati ona qabatay toordaa masaarnayta mana saaran laakiin sida kale dhanka kale oo dhaqdhaqaaga kale isku faynayay laakiin way la waashiyaa wal kaalmo bani aadam la raaw oo ma hay-ad samafal la raaw amba ha ahdeen u n ka ha ahdeen amba njoiya international ka ha ahdeen walaayo marna magaaladii hangalna walaayo xuquuqe degmadan oo dhabaato jirtay ku kaalmay lahay oo dhonkyalin aragan walaalkay
xarumo caafimaad oo markaas ka filan shacabka degmada tiyoglow yaalana degmadaase
ma yaalaan hay-adaha samafalka lay wal kaalmay lahay unicefa marmar yawal oo daawo ah amda daraasa oo marna shalku hayaan marnaha la halaaw oo si joogteed ahayn masi wal kale amba hay-ad samafal la raaw oo yaldhinka aragaana dalka walaahi oo dhan xudura isku seedan xudura wada roogaan walaa ningidigiina ilaa hadda male walaalkay
markili kureeba haydoyas oo markaasi ku daran unka wasaaradda caafimaadka ee koonfur galbeed soomaaliya wal oo markaasi gargaaraysiin deer sidii jara
maya wasaaradda koonfur galbeed wasaaradda caafimaadka koonfur galbeed marna kulana walaana deer sidiina male walaalkay cuduran badana jira jada cayse dunfudila cali dalka jirooyin badana jira xoolaha jiran dadka jiran walaanas oo dhan macnaha dadka isbitaalkan mchk oo ku furan mchk yaala la tacaalo hay wal kale kaalmo kale oo amba bani aadanka nagatoy oo jiran amba nagatoy walaaguna oo xoolaha wal oo dhan kasta oo wal kaalmo oo amba caafimaad nagdo amba gargaar kale bani aadimo nagdo walba ma arano walaalkay
tiri koob ee ku haytana dadka jadeecada la jiifa degmada tiyoglow jarana wal markaasan dhimadii cudurkaas
wallaahi dhamashooda iyada an yarta runtii markaanakii sheega laakiin dadkado hadda ada seeta dadkiis hadeed arday yaaba sidii dadku waweyn ayaal wal kasta jireen bana wala tara koobaan una dhigay ilaa ma arno laakiin dad boqolyaal dhaafiyaan yaa sidii walaalkay
diniga walbarashada degmada Tiyagno ee ka filanta
ee diniga walbarashada lama digsi ku furan sidii digsi voluntary ah ee macallimiinta ay shaqeeyaan injigo la raaw ci arare yaa wal musaade iyo dirshiye wal kale oo UNICEF yaa wal hanquudadaan runtii waxbarashada iyo dadkii dadaal hayaan laakiin walaay tafsiilad ka hayay ama salaryga hayo oo dhan iyo ku yar markaan samowaadnimo oo voluntary ah shaqeeyo hayaan injigo wasa yaa dalanta ka hay maya ishiina la tacaalo hay sigi naftitiis kaalantii isu garalahay naftitiis baa waayse laakiin dadaalahay isu meel kasta ba ka dhigay isu ta awal ee dirsiyo hanu karbiyo seminar iyo tawbarin iyo walaashaha hanu ku bashu sigi isu
mishaarka ay si haye macallimiintu wal ku dhigo iskuulada kiyalan ee degmada Tiyaglo
iyo wasafiyo
ke filin ya mishaarka la si haye macallimiinta
ma waxba maana wal kafal gashayse wal madawna ma ah maana macallin haasle oo kaamil ambaahanta wal yaro salary LC walaanta daama mooshii meel hadda kafal baan leeyahay aragana walalkay
seminaara anfurtay wasaarad wal barashada koonfur galbeed Soomaaliya macallimiinta markaas roogan degmada Tiyaglo
maay seminar malan furna ee jiraa sala arbiyo ayaa wal tawbaray siyo hay mushiye ama wasaaradda magtay in jiraa kala nagabay wal kaalmo ee ha ku deereen mal arga wal in jiraa san hayna oo aragnay mal arga walalkay
maamulka degmada Tiyaglo jarana hadalyo la dhac iyo la sameeyeen ee wasaaradda wal barashada iyo tan caafimaadka
wallahi horta suuraha noo baday ka jirna halkii ka jirna baana uu hadda xuduud wax tiiriyo hayd isaga ka jirna maadaama meel amni meel amni ee jirna hormar ma jira wax barasho ma jirta caafimaad ma jira marka wal kasta oo bay hormariyay magaaladan si amniga ka baaxsan ka qabada lahayd yaa ka mashquulsanna wasaaradaha nafsiga waajibka iyo walaahay ان هل هريران دغمويك يو حكومايان وحبرشده نانتو عصمات نانتو والكست بيهو واجب يو هاي ان والقنوة ويدينو ونالله ويدسنون والقنوة ويدينو كستي